my code, you killing that.
Ooh la 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 la
la la la la la
la la la la la
Toto trouble hapa kati Vinabo wana kachi Tupo gado in fati Double in party Mambo hapa kati Kunipa mitikasi Nisha kama tama jaksi Nipale pati kwa fasi Usiogope madui Mastering ya wawawi Wacha na hii trailer Mele tisa sipagawi Episode marichui
Siwadina, nampenda siwadina, siwadina, siwadina.